come back, I'm a tope. Nika kupana moyo sondoke. Ila saw and I guess I'll be okay.
Siku jali siku aminu lipo sama.
Niacha.
Ilijidai kaji amini kazi loka.
Sina
kukupenda nilikupenda so many times. You close the door. All you pretend no mesha ni tenda ripe maha. Cause I love you more.
Don't wanna, unaofuata mimi.